olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
I se whaalau tele ino a tātou telefou ua whaalia e sa sui ele whainga mālo i Rusia ili Kremlin. E ui ili anga i iluma whaeutaka inga ili vāo Amerika ma Rusia ili whaamuta ino le taua lea ua whaatau sanga talu ona whaia. Ile o sa inga Rusia o le atunuu o Ukraine, ele ita oto mai i se tūlanga e saini a i se malienga. Nā tā ua Yuri Ushakov, o lo fa awo pefe utanga inga i le tāulanga i Moscow, ile vāo le peresiteno yu o Rusia, Vladimir Putin, masui o le malo Amerika, Steve Witkoff, ma le to aluo se tasiwa fafineo Donald Trump, Jared Kushner. Na ia tā ua ele o anga i iluma pe o whaasolo i tua mai le tūlanga o iei nei, ai maise ile mata upu ile tā o fia pea e Rusia o ele ele na ia whaawa mailana o sofa inga.
Not further, that's for sure. But there's still a lot of work to be done, both in Washington and in Moscow. That's about it. And contacts between Moscow and Washington will continue.
Le whaareliwina mailinga ngana Rusia o le saunoanga a Yuri Ushakov. Ua whaia ina le apili a Bruce Lehman, le ali ile ana tuua ia i le whaia o whewsua inga wha a malosi, i se tama i taina la anga alurue whaatasi le pāle menetele i tausanga ua mawae. O le apili na whaavae ilana whinaunga te tee, i le whaai unga na aumaia le whaamasinonga i le masinau a Perilo le tausanga taluai, na tā uai, na ia whaia le solitu lafono o whewsua inga wha a malosi i a Brittany Higgins, i se potu i te tonu o le pāle menetele. I le whaai unga a le full court, o le federal court, na aumaia i le whaai unga i le afionga i le whaamasino i a Justice Michael Whitney, na whaatū maumina i le amio tonu o le whaai unga muamua, e pei ona aumaia Justice Michael Lee i le masino a Perilo le tausanga taluai.
Full court has found that the way in which the primary judge dealt with and determined the proceedings was not procedurally unfair to Mr. Lehman. The facts as found by the primary judge fell within the terms of Network 10 and Ms. Wilkinson's pleaded truth defence. Mr. Lehman was also well and truly aware that the case against him included a claim that he had been reckless as to Ms. Higgins' consent.
Se ta si o maenga o le whaiunga a le full court o le federal court e pe ona whonga ina e le fionga le whaamasino ia Justice Michael Whitney. O le whaiunga le nei e ono whaamalo si ai Bruce Lehman e te tongi tau ia o i le 2 miliona tā la i le Channel 10 ma se ta si ona tu si tala le tamaitai o Lisa Wilkinson. Ua whaalia popolenga o le minister ala waifa for Penny Wong i le tūlanga o loo tūle ia malosi a iesaina na polokalame wha military le Pasifika. Ilana saunoanga a ami i le Lieutenant Colonel Ralph Honor Leadership Oration i le po ona po. E wha manatu waiso o tanga vāvāra lata o military a Ausatalia ma Papua New Guinea na whaalia i le minister ala waifa for le tā ua o le tausia o le vānonofo wha alua i o le malo tele i Ausatalia nei mātunu ua le Pasifika. Na ia tā ua e le nā o le pui puinga, ai au fi ai ma tā upu i whaafita au li o suinga i le tau, le ati na e o le tamau a inga, ma whai ngā mālo o manino, ma whai ngā mālo o lelei. Ua tālasanga ina e le komisina mawalunga o Sri Lanka i Ausatalia nei, ia soia kuna Sikera, fesoswani mai le mālo tele ona o a fianga o lo nā tunu umai lo longa ma tā whenga. Ua whaatonuina e le peresitena Sri Lanka, Anura Kumara Tisana Yake, se State of Emergency, ma ia tā ua o se whaalevelave, e whaatusa i le tsunami, lea na oso i le Boxing Day o le lua whemalefā. Na saunoa le komisina mawalunga o Sri Lanka i le polokalame le SBS in Hala.
We have reached out to a few friends in the international community, including the government of Australia, specifically to assist us with self-operating, fully equipped emergency medical assistance units, as well as search and rescue teams with equipment, rescue helicopters and sniffer dogs.
Le komisina mawalunga o Sri Lanka i Australia, Yasoya Kunasikera. Ua wala au le tupu sao le ka le sia kantoriko Roma le afionga ya Pope Leo sa funumala faa ia tunu o Amerika ma Venezuela ina ia sa ili ife utanga inga sa fi le mu ai o tu mau popolenga ile ono osu fa ia Amerika ole atunu o Amerika isau te. O le afionga ya Pope Leo na whanau o se tangatan o Amerika ai nangalue foi i Amerika isau te ma e le leila na sa unua malana faitau ilenga ngana Sipaniolo. Ilana malelenga ilenga ngana Sipaniolo na sa unua ai Pope Leo sa fumalafa imata upu fapenei o tangata lautele e au pito sili lava o na fainai.
Sobre Venezuela, a nivel del...
Regarding Venezuela, together with the local bishops' conference and with the Vatican ambassador, we are searching for ways to calm down the situation, mostly for the good of the people. Because very often, it is the people and not the authorities who suffer in these situations. It is better to find ways to have dialogue and perhaps use economic pressure and find other ways to change the situation.
Le faliliwina mai lingangana Espanyolo o le saanoanga le malelenga a le tupusao le ekalesia katolika Roma le afionga ya Pope Leo se fulu malfa. E to atolu se fulu malatolu tangata ua maa liliwi Cuba mai faa ama iefe ave ia enamu na faa alie le sui ministar so ifua maa loloina Caril da Pena e to a se fulu malalua tangata ua maa liliwi mai le dengue fever ma le to alua se fulu malatasi mai le faa ama i le chikunkunia. Na ia taa ua foi o le toa tele o tangata ua maa liliu o tūpulanga talavau ila lola se funma le valu tausanga le maa tutua. Na faalia e se tangata anu o Cuba, Raul Enerjik, o lo o Malosi, popolenga i tangata ili ono faa te tele o le pepesi o faa ama i maile namu, ona o le tuai o polokalame o le faa asu, ma le uti uti o fuala au o tonga fitinga.
Every day you see people getting sick, and there are more and more of them, and the state can't keep up with the medicine and the fumigations. I think they need to step up those measures a little more, because they're pretty much the only ones they're taking.
Le whareriwina mai ringangana Espanyolo o le saanuanga se tangatan o Cuba, Raul Echenik. Ua aumaia se lapata inga mai le komisina o mata upu faa ilonga lanu le Race Discrimination Commissioner, Kirit Haram Siva Raman, ile tūlanga la matia o le sasolo o manatu mawhainga faa ilonga lanu ile atunuu, talumai le la e ina le taitai o le One Nation Senator Pauline Hanson o se veli a maasani o na la e iai, ta maa itai mo se le mile burger, i te tonu o le pale mene ile vai aso ua mawae. Fitu waso pe vai aso atoa o loo whaatea le tu mawai Pauline Hanson mai le senate ae na saunoa le Race Discrimination Commissioner o whainga whaape nei mai ta i ta i o le atunuu e nā o na tū le iai sa wanga e whaasanga i tama i ta i o isi tū ma tali tonunga.
For women and women who wear the hijab or who wear the niqab, there is a higher likelihood of racism, including physical violence, and that came through in consultations. And I raise that because that is connected to what Senator Hanson did. And I've said this previously, I think it was very disappointing because the standard that politicians hold, and particularly in the public arena, is and the behaviour that they exhibit is the behaviour that often is seen as what is appropriate for the rest of our society.
Le komisina o mata upu whaai lungalanu, le Race Discrimination Commissioner, Kirit Haram Siva Raman.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa i mawailau podcast.